Cláudia. Toco na du. Onye Chineke dị n'iche n'iche. Ndị onye na-akụ, ndị onye n'uche. Kama kụrụ ụlọ mara onye kpara ya.
Agaghị alụ ọgụ na Kaduna. Agaghị
ogo na kanle jidekele mana newi be ya leluwa kona wuruluche akwabuche kanebu mane ginuwa kona wuruluche akwabu Prince Douglas Abara, transport manager, Julius Pleasure. One name, madam. Akwawuche. Prince Ike Akale, Captain. One name, Azapalo Kamala. Manamao, Akurulo no wa, Amaro nye parayano. Wachi mereze. Akurulo wa leble.
The Duke of Festa.
Akurulo wa mwama o. Oye o la poro kamana majoka o. Mwetaku wenuche. Shino la boga mama o, iwuro kamana ma o, iwe uche.
Aka uche,
konya wosa, ebu kolo ni bosa o.
Aka uche,
andi bongo wewu, anyi nenyero wanyaka o.
Aka uche,
chile kekero le, bata ose ne maka o.
Akwawuche.
Duke of Oboya. Wachi mereze. Emanana. Emanwo. Chief Aikeze. Anemo. I love you, Prele Wishome. His Royal Highness. Eze Douglas.
Pastor.
Opara.
Iye Judeme.
Debe,
Mandemo,
Chief Siprele Kujuru, Director in America Summer Hotel, Naked. S.O.M. No shaking for you. Chukwu the photo of Umunolo.
Akwawuche Ele na kwawuche nelu Kele ndengushi Ndengushi na waku wekuche Andengushi wera kumuche Owu ndengushi ndeberu wadepale
Akwawuche
Okoti, Ishimiri one of Amucha.
Enyangale, Akawuche.
Omenage,
Enyangale, Akawuche. Sivin Anyamuchi, Akawuche. Anu Nepurangale,
Akawuche.
Anu Nepurangale,
akawuche
manene
akawuche
anda malo ile
akawuche
nashu so mina e
akawuche
morosko manene
akawuche
moro 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 sko 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 akawuche.